Pasi banyo kolio, yeah. Yaka pembeni nazalisewa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, asombela ngaliwa ya kabasele, nazwa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, asombela ngaliwa ya kaleka to,
nazwa nganga wapi ye, oh kale, oh kale ya kuto.
Oto ibisa na baninga ya sima Likambo ya koka mwa bandeko Kala ke i bandeko A ibisi bisote o Malade ibiye o oh.
Naswa ganga wapie Naswa ganga wapie Naswa ganga wapie Naswa ganga wapie Naswa ganga
Likambo likoka kiko salamate Nzambe asali yango mama Naloba nini kale ake imo besu o Dole la ndenge nini mosika tozali Mweto komezali te Toyembi o namawa kale Kende talaka na sima o
Naswa ganga wapie Naswa ganga wapie Naswa ganga wapie
kasi yango yoti na malizi kara Iye ni talala na nani We unaenda Iye paka ni mawazo Iye paka ni kuwaza waza We unaenda Naenda Kama ile njia ya kurenda Kama ni maisha ya kufata We dada Welo 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 That's the way
yeah.
Welo
King Kaka
Welo Welo
Ungeniambia from the word go Ningie kikomando E feeling Katrash za dando Ungeenda rosafi Ulibaki rochafu Kuni sentence judge Umenchenga kakafu Tulikuwa simple So latido Love kindergarten I was just a kiddo Unakumbuka Iyo same same Tuesday Nilikuambia leave Uka choose to stay Na ikuwa vibaya Tujuane chikuze Na vile uli ring back Nilikusikiza Tunafamu kwa love Hakuna giza Saini koko giza Na crawl ka lizard All this time Ni box uliningiza Ile lani walinisema Gunia puliza Uko bus station, train station Mami Raylon Mami, aji niji stress ati shida yako Missy regret a thing Nakumbuka day 2 likuwa so fly Sijongelea day 1 ilikuwa so shy Smartly dressed, D kwa chest Colored cutex nipe number nda kutext Uli ni turn on, vile uli ni kazia Ni kama ulikuwa unatembea na kijipazia Ilikuwa Monday nikakuliza za weekend Sikuwa na topic plus nervous na pretend Nilisi ulisi masos of happiness Luga gongana nikakualika party next
Well on
Raylon
Raylon
Raylon Mami Ok
Raylon
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 Aha
Raylon
It seems
that's the way.
Seems that way It seems that way Na no
Paka ni mawazo Apo nani ya chango
Mama, unyanzwe safa, oh. kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Asira za nini we Bwana? Asira za nini we Bwana? Wataka kuniua bure Baba. Wataka kuniua bure Baba. Kwako hayuko, kwangu hayuko. Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa we Bwana. Sina makosa we Bwana. Sina makosa we Bwana. Sina makosa we Bwana.
Yeah. for market you. A good woman is a blessing from above. A type of love for market you. I told you more, Yaku. When you batra is a silver. You know more, those Yaku. When you batra those Yaku. Always loving everybody, no discrimination. Once again, man, once again, man, no competition.
You are kicking it with DJ Igweki Money live.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Nami nifanyeje kijana mwenzio, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika.
Baby, I love you. Hatimaye ni leo ni siku yetu muhimu Harusi yetu uwepo wenu nyote Kwetu ni kitu, kwetu nyinyi ni ndugu Leo na kesho Harusi maua, nari nari wanapendeza
Leo ni fura, shangwe na fura
Harusi maua, tabasamu suti na shela
Wacha tufurai, sote tufurai Haikuwala,
sisi,
tuti,
mayari
Leo,
hey, na hapa tulipo
Hiyo siku yetu,
lipo,
muji
My darling,
ya harusi
Siti, siti, siti
Haikuwa laki
Siti,
tufiki
My darling,
leo ki
Na hapa tulipo
Hiyo siku yetu Muhimu Ya harusi
Sasa nyumba moja Mwili moja Kila kitu kimoja Tuwe pamoja
Upendo na ongeza Tawe ongeza Heshima na pandisha Tuwe pamoja Sasa wewe ni mimi Mimi ni wewe Wendo mwandani wangu Rafiki yangu Sasa wewe ni mimi Mimi ni wewe Wendo mwandani wangu Rafiki yangu
Fiti, fiti, fiti
Haikuwa laki
Fiti,
fiti
My body
Leo
Hey
Na hapa tulipo
Yo siku yetu Lipo
Muji
My body
Fiti, fiti, fiti
You are kicking it with DJ Ikwe Kimani Live
Matamshi yako rafiki, haya kunipendeza pita njia itakwenda utabaki na wako Yezo yane sikitu mimi ni pita njia itakwenda utabaki na wako Yezo yane matamshi yako rafiki hayakunipendeza matamshi yako rafiki hayakunipendeza sikudhani kama ungeweza kuyafanya haya sikudhani kama ungeweza kuyafanya haya sikitu mimi ni mpita njia nitakwenda utabaki na wako Yezo yane sikitu mimi ni mpita njia nitakwenda utabaki na wako Yezo yane hayakunipendeza matamshi yako rafiki hayakunipendeza sikudhani kama ungeweza kuyafanya haya sikudhani kama ungeweza kuyafanya haya sikitu mimi ni mpita njia nitakwenda utabaki na wako Yezo yane sikitu mimi ni mpita njia nitakwenda utabaki na wako matamshi yako rafiki hayakunipendeza matamshi yako rafiki hayakunipendeza sikudhani kama ungeweza kuyafanya haya sikudhani kama ungeweza kuyafanya haya sikitu mimi ni mpita njia nitakwenda utabaki na wako Yezo yane sikitu mimi ni mpita njia nitakwenda utabaki na wako Yezo yane
nakushauri we usiwe na mashaka mie mwenzio mwana mama ninasonga mbele nakushauri we usiwe na mashaka mie mwenzio mwana mama ninasonga mbele
Shauri go, go, go Mie mwenzi ya umana mame Inasonga mbele
Shauri we Jiwe na mashaka Mie mwenzi ya umana mama Inasonga mbele Shauri we Siwe na mashaka Mie mwenzi ya umana mama Inasonga mbele
Shauri go Songa mbele
Nakushauri we Usiwe na mashaka Mie mwenzio mwana mama Ninasonga mbele Nakushauri we Usiwe na mashaka Mie mwenzio mwana mama Ninasonga mbele
Nakushauri we Usiwe na mashaka Mie mwenzio mwana mama Ninasonga mbele
Nakushauri we Usiwe na mashaka Mie mwenzio mwana mama Ninasonga mbele Nakushauri we Usiwe na mashaka Mie mwenzio mwana mama Ninasonga mbele
Mungu alipanga usiku saa ya kulala mona wali mwengu mume badili mipango. Usiku sasa imegeuka mchana, na mchana sasa ni kama usiku jamani. Mi nashanga nisumbua akili, ulimwengu umepasuka mahali. Mungu alipanga usiku saya kulala, mbona walimwengu mumebadili mipango. Usiku sasa imegeuka mchana, na mchana sasa ni kama usiku jamani. Mi nashangaa. Watoto munatafuta usiku, kodi za nyumba munatafuta usiku, biashara nyingi mwafanya usiku, chai kwa mkate sasa mwauza usiku, mahindi choma sasa mwauza usiku, mali mali sasa mwauza usiku, hata maombi nyingi mwafanya usiku. Inange munatafuta usiku, wake kwa waume shughuli zenu usiku, hata safari nyingi mwaenda usiku, biashara nyingi mwafanya usiku. Kwa nini? Mi nashangaa. Solo munatafuta usiku, kodi za nyumba munatafuta usiku, biashara nyingi mwafanya usiku, chai kwa mkate sasa mwauza usiku, mahindi choma sasa mwauza usiku, mali mali sasa mwauza usiku, hata maombi nyingi mwafanya usiku. Inange munatafuta usiku, wake kwa waume shughuli zenu usiku, hata safari nyingi mwafanya usiku, biashara zote mwafanya usiku. Kwa nini? Mi nashangaa. Sasa mwapo mzika sangapi, asubuhi munatafuta riziki, mchana kutwa munatafuta riziki, hata majioni munatafuta riziki, usiku wa manane munatafuta riziki. Nambieni mwapo mzika sangapi wenzangu. Niliambiwa na babu yangu
babu yangu kweli chupa chupa utapata mwana si wako nimeamini kilichosemwa na babu nimekubali kilichosemwa na babu gaga na upwa hali walimkabu lakini sasa mwakumu